ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh, ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedimet we-Christian Networks. Lolu suku lwangomhla ka-13 ngokwesiko lwasentshonalanga bakholwa ukuthi usuku luletha amabhadi noma ngabe ngowakuphi. Yonke indawo ineyinkoleloze zakhona esezibe khona amakhulukhulu eminyaka. Ukukhala kaThekwane udabule ekhaya kuthi uyibhadi kumbe uyikhala amankankane nje ahetshezwe eyindizela emoyeni. Uma ucabangisisa kahle uthola ukuthi iyinkoleloze zineyimpande zazo ekwesabeni, futhi kwesaba kungomunye wemizwa engemihle. Imvamisa kumsuka wakho usebini, yebo, hayi konke ukwesaba. Kodwa kakhulu lolu hlobo esikhuluma ngalo lapha akucabange lokho. Ukwesaba akudalwa uthando, isihe, ibele, kwenza okuhle, kodwa nakanjani kuyasuswa kumbe kusungulwa ngububi, udlame, indlakadla, okuyicabangela wena nokuningi okunjalo. Baningi abantu besifazane abaphile kwesabeni okukhulu beya kunye neyingane ngenxa yesihluku kumbudlame abaphila ngaphansi kwalo emadodeni abaphethe. Sonke siyakholwa ukuthi kunezwe lokomoya empilweni futhi liqukethe okuhle nokubi. Manje abanye bahlela ngokuthi umqondo othi kunosathane inkoleloze yamaKristu leyo. Angikholwa kanjalo ngoba uma ufunda ngoJesu kuneyigaba eyiningi kuvela ukukholela kwakhe ngobukhona bukaSathane. USathane ophilayo nokhona namhlanje oqotha ulahlaphaze iy'mpilo zabantu namanje. Eyokuqala kaJohane 3:8, owenza isono ngokaSathane. Ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Sihlobo sami, ungamvumeli uSathane adlavaze impilo yakho, ungamvumeli akudonsele ebubini, ungamvumeli akulethele ubumnyama nobubi empilweni yakho, ngoba ikhona indlela engcono. UJesu ozile ukuzochitha imisebenzi kaSathane empilweni yakho.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.